Praise nilikuona tumboni hakiwa na mimba mama yako. Je, umefanana na mimi au yo mama yako? Zikaja siku za usoni nikisubiri wepo wako. Ni mwanaume kama mimi au kama mama yako? Ingetokea mmezaliwa mapacha, bado tu ningewapokea. Huko nyuma shatukana sana tasa, na leo umetokea. Furaha yangu acha tangaze dharani, nakupenda, nakupenda my son. Kichanga cheka cheka,
cheka cheka.
Kichanga deka deka,
deka deka.
Mwanangu cheka cheka,
cheka cheka.
Mwanangu deka deka. Kichanga cheka cheka,
cheka cheka.
Kichanga deka deka,
deka deka.
Mwanangu cheka cheka,
cheka cheka.
Mwanangu deka deka. Kichanga cheka cheka,
cheka cheka.
Kichanga deka deka,
deka deka.
Mwanangu cheka cheka,
cheka cheka.
Mwanangu deka deka. Kichanga cheka cheka,
cheka cheka.
Kichanga deka deka,
deka deka.
Mwanangu cheka cheka,
cheka cheka.
Mwanangu deka deka.
Love.